I can't feel no better.
Oh, mega.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Nifuna kakulete panyumba. Sinifuna kala nekaine. That's why na kuimbila kanimbo. Nifuna ziwatini kukonda. I love you, baby. I love you, oh, oh. I love you, baby. I love you, oh, oh. Na kuimbila kanimbo. Nifuna ziwatini kukonda. Nifuna kakulete panyumba. Sinifuno kala ni kaine. Hey, I love you. Yes, I love you. And I need you. Yes, I need you. Mutima wanga ufula weo. Mutima wanga ufula weo. Nifuna kakulete panyumba. Sinifuno kala ni kaine. Kaswa ina kuimbila kanimbo. Nifuno ziwatini kukonda. I love you, baby. I love you. Waliposanako iwe kuwa nobi. Waliposanako, waliposanako. Awe, ya timbebe. Wante menoshila kwa tamane. Bala nishina lifeine kabale. Wanchinja, wanchinja. Oh, oh. I'm ready to marry you. I'm ready to take you. Nifuna kakulete panyumba. Sinifuno kala nekaine. Kaswa ina kuimbila kanimbo. Nifuno ziwatini kukonda. I love you, baby. I love you, oh, oh. I love you, baby. I love you.
More amazing jams from ZHitsPromos.com.